emafeni nanguyehla owafela boniganye amabandla phezulu nabancwele abaningi bebeza kuye bejabula aleluya aleluya emafini nanguyehla aleluya amen uyabonwa mehlo onke uhlobele wobukhosi labo adeleka kubo abamhlaba bambethela babahlupheka bahlupheka sesebemazi unguKristu emafini nanguyehla aleluya amen ukutshaywa kwethilongo alisayi kumayezwe libaleki izulu futhi bonke ababemuzonda babaya kuzwa izwi lithi nini yabizwa umahluli emafini nanguyehla aleluya amen yeba men sokhuleka sonke kumsindisi wethu thatha Nkosi amandla akho busa embusweni wakho khona sizohlabelela kuwe aleluya aleluya emafini nanguyehla aleluya amen inhliziyo yenu mayingakhathazeki kholwani kuNkulunkulu nikholwa yimi ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi uma kwakungenjalo ngabe nganitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo nganxa ngiya nginilungisele indawo ngobuya ngize nginamukele ukuba lapha ngikhona nibe khona nani nalapha ngiya khona niyakwazi nendlela niyayazi uJesu wathi kuye mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akakho zakubaba uma engezi ngami